They call me Lixen. Come on, my gang, Kuisa. I'm in love.
Max Chopin Production.
I get you low like moonlight. Namula vila muraba. Ningoza that I should hold tight. Kumuala wa msaja. She said that you guy, you the good thing that happened to me all this time. I in blada when you meet a cool eye. Tell excited me that I couldn't hold back. Katika mbele nawe, chakala kunyumia nawe. Uliranga wimba nawe, everyday vela pate. Katika mbele nawe, chakala kunyumia nawe. Uliranga wimba nawe, everyday vela pate. Chalo na kunien kule que mabeka.
Zenien kule que mabeka.
Kama makande bambi nien kale que mabeka.
Zenien kale que mabeka.
I could love you from Monday to Sunday. I will love you every day. Ele sente zinkulate. Sisi kaba kwa we, nisi wako we wange. Teluli chalo na kunien kule que mabeka.
Zenien kule que mabeka.
Kama makande bambi nien kale que mabeka.
Zenien kale que mabeka.
I could love you from to Sunday, I will love you every day. El sente zincolate, si si kaba kwa we, nizi wague wange. I love you, yeah, for carotene. Na hiyo enjinonya, sijifuna kutin, mama. Kai wo mtade mkarantin. I'm yearning for your body, my queen. Say, 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 you never leave my life. Leave my life. Nalika waya enifuna kwe my time. Yeah, kwe my time. Lilangu akala buliwa ye guava singa mbulichi Echana change to hug you. Don't you go so far away. Ono kaine mchala we. Ulio muyazula mpwano we. Aho enjagala ngambante vyo ya gala. Teruli chaluna kumien kuleke mabeka.
Zeni kuleke mabeka.
Kama makange bambi nengaleke mabeka. I could love you from Monday to Sunday. I will love you every day. El sente zincolate, sisi kaba kwa we, nisi wako we wange. Teluli chalo na kumien kuleke mabeka.
Zene kuleke mabeka.
Kama makange bambi nengaleke mabeka.
Zene kaleke mabeka.
I could love you from Monday to Sunday. I will love you every day. El sente zincolate, sisi kaba kwa we, nisi wako we wange.